Kwate simu yange wenkuba Omutima gwange munafulye puba Gwambrela yange mubude wenkuba Kusaba kwate simu yange wenkuba Kusaba kwate simu yange wenkuba Ondo oleza bichiyo unze wesiba Oloza nkola chiyo weno wesiba Omutima gwange gusula mu butiti when you come around emera ne mu buliri Omutima gwange gusula mu butiti when you come around emera ne mu buliri Kusaba kwata omutima gwange Kusaba kwata byone byange Kusaba kwata omutima gwange When you come around, emera ne mu buliri Omutima gwange gusula mu butiti When you come around, emera ne mu buliri When you